Long story short, the famers were taken, man.
Yo, what's up, people? Welcome to another episode of Brotherhood Booth. Big up to everyone listening, tuned in. If you like it, share it.
Yes, sir, yes, sir. And by the way, don't mistake us for being Spurs fans. Only he is. I'm a Manchester United fan. So big up all the Manu fans
out there.
That's a story for another day. Anyway, so you got to come here. A few days ago, before tupatani ile siku, nilikuwa na have a conversation with a friend of mine. So alikuwa ananiambia it was on a Friday. Alikuwa ameenda Dunda with some of his friends, ndio? So as low as you know, akakam na some families hapo, wakaenda wakabuy drinks. Ilikuwa tu some club in West East, sijui ilikuwa gani exactly. Alafu najua vile hizo clubs za West East like zinakuanga na wasi wanakuanga exactly. So what happened is walienda huko, wakatoka wao mademo wao wote.
Wote.
Ai. Not even one walibaki na hawakubaki even one female.
Walikuwa na do?
Yeah, obviously walikuwa na do. Si obviously unajua ukienda Dundoro kwa ngome jipanga, so
hao mademo walikuwa wameboeka ama juu labda walikuwa wameboa hao mademo.
Najua the issue was some guys hapo walikuwa okay, they walikuwa kwa hii table, then there were some other guys in the next table. So what happened is so wamebuy maboti zao. The guys hapo wakabuy moet. Mbili, in fact. Wakasema nini? Kambia waiter, peleka kwa ile table. Exactly. So, mwetu mbili zikakam. Wanashindwa, kwani what's up? Who bought this? Booties, ndio? Wakambia, it's from that table. So, after a few drinks, another two. Manze, sasa wakaanza kuensekiwa, manze, wakaanza kushindwa. Kwani what's up, manze? What's happening? How come these guys are buying you drinks, ndio? So anyway, long story short, the famers were taken, man.
Nairobi.
Exactly. They come to
Shamba la Mawe.
Shamba la Mawe. So anyway, so that's, you know, ilikuwa concern to me, like, are we losing our girlfriends or our girls, the one we're in the same age group with, to the guys who are older than us?
Yeah, it's happening, lakini sidhani it's a big issue because we are still young. We're still sisi by the time tuna make do,
but unajua unasema hivyo juu uko single. Imagine umeenda Dunda uko na mdemo wako hapo, then usilay si mdemo wako.
Yeah, ndo nakwambia sasa hata relationships zenye tutakuwa nazo sasa hii maybe until like 25 hazitakuwa that serious. But for girls, they have a biological clock ticking. So they can't waste time when you sit on the waste time. You mean as a relax at 40.
Yeah, at 40.
Na nunda settle, So I don't think it's a major issue. Sino nefanyi kwe major, but you are still young, you are still but growing.
But unajua kuna so many factors as to why tunaluza our girls or our women to these guys. Because obviously the main reason as per now, obviously ni money. Yeah, you know the main reason. Na isi ni short towards guys. Like, if tu tunajua tu, like, if mse una do,
ata, I always make.
If una do, na another guy amekuja hapo, amemofa a certain amount of money. Human nature tu uta move towards the other person. Exactly.
Lakini unajua wana tafuta, nitaji, stability. Juu kama, tuseme sahi mina date.
Exactly.
Sina stability yenye niko sure kesho, but mtu older maybe akona stable job or something, akona hiyo stability. So a girl will obviously be attracted to hiyo stability. Not necessarily anapenda pesa, but hiyo stability iko assured. Kuliko mimi mwenye leo tenda Dunda tuchome 10k, but next weekend hata hiyo fare ya kwenda Dunda yenye sina. So hiyo stability I think pia inaplay.
Pia nilikuwa na explain my friend, I was telling him that what happens is human nature. So most guys, okay, for us guys, we usually get down. Sindio? Like let's say I'm in a certain class. It's more profound but I'm getting down. Like a girl in a lower class or anything. Sindio? But for women, you get the date on the same class.
Or higher.
Ni very rare upate wameenda down. Na ata upate, for you to get on a date in the same class ni very
hard.
That's why unapatanga, for women, when you are not more, so not all of them obviously, for some, eh?
Mm-hmm.
When you are na do,
mm-hmm.
I get like wako in hizo higher classes, eh? Mm-hmm. Na pata ni very hard for them wapate husbands who are in their same, in the same class, very rare.
That's true.
Yeah, yeah. So yeah, yeah.
Lakini hiyo ni story na stability most mm-hmm. of the time. Hata si ati pesa as such.
Na gari.
Niyo.
Na gari. Manze gari manze ni chick magnet mbaya.
Lakini unajua pia gari. Uh-huh. Tuseme ni ikona gari leo.
Uh-huh.
Hii gari ikona expense tu. Ikona expense yake.
Uh-huh.
Si ati na notu gari na yachi na lala.
Uh-huh.
Inamaanisha nikona naeza ya afford kuilipianga insurance. Naeza afford kuwekanga mafuta. So inaonyesha pia some stability in my financial
stability. Hii bro, unajua kama uko na gari na mimi sina gari,
mm.
ndakuwa able ku attract more women than well.
Ndio nakwambia, hiyo inaonyesha kuna vile uko financially stable
somehow
na something tangible.
But unajua
kama gari.
Sisi hata na gari na loans, man. They don't buy cars with loans, man. That's a very
yes, tuliongelea lakini.
Yeah, that's kini. A very bad decision.
But I nilisikia kuna companies zenye ni kama inakuwa forced on you.
Oh, to get
unapewa loan.
Mm-hmm.
As in upewa job unaambiwa lazima uko na gari.
Oh, okay.
So wanakupea mpaka loan ya hiyo gari.
Mhm.
Eh, so there's no way out. Kama uko na gari, mm-hmm. inabidi umechukua na loan.
Oh, okay.
So si kila mtu inakunga default yake.
Sasa hii nimekumbuka eh. Mm. Nilikuwa na some other girlfriend of mine.
Kuna madem buda.
Ah no, ni ex. Ex man. Uh-huh. So what happened is I don't know if she anyway. Cha tu niseme.
Uh-huh.
So what happened is,
mm-hmm.
alikuwa na her friends.
Mm-hmm.
Her friends, it was a close-knit nini group, sindio? So her friends, manze, all of them,
mm.
if not all, most of them,
mm.
walikuwa na sponsors, manze. Na ujue,
these
girls, kenda dunda, wana kuja na their boyfriends. Na mimi isa inimesikia. Moja,
wako na boyfriends and sponsors. Wako na
sponsors, exactly.
At the same time?
Ish, bro. It's very tough.
Mawe, ya, Nairobi.
It's very tough. So anyway.
Na our sponsors ni watu wako na wives ama kitu kayo?
Ah, sorry. Siku dive deep into it. But I'm guessing. Siku dive deep into mm-hmm. it. But mm-hmm. there's another friend of theirs. Sindi omenye alikuwa na sponsor na pia alikuwa na boyfriend.
Mm-hmm.
So, usponsor alikuwa like a psycho, manze.
Mm-hmm.
Alikuwa na mfota everywhere. Anamwambia mm-hmm. manze, where are you? So dema namwambia, maybe I'm in school. Anamwambia, sawa basi, I'm outside school. Ukitoka,
mm-hmm.
come and see me.
Mm.
Na kikosa kuenda pia ni an issue, manzi, at the same time. So una get, so kuna positives na at the same time kuna negative.
Si uwe ni boyfriend yake?
No, uwe ni sponsor.
No, nakuambia kama sponsor unasema in terms of age.
Yes, ndio.
So lakini kama mtu ni older than the girl, but hana he's not married.
I think he was.
So kama if he's not married, uwe ni her boyfriend. Not necessarily a sponsor.
Okay, yeah.
Unaona? No, really. So, anachukua hiyo maybe insecurity ya mm-hmm. as a boyfriend.
Mm-hmm.
Ana behave hivyo
mm-hmm.
as a boyfriend.
Not
necessarily as a sponsor.
Mm-hmm.
Because unapata, when you unamuita sponsor, maybe he doesn't have a wife.
Mm-hmm.
So, this girl is his girlfriend.
Yoni if, Hana. But my job is the most of my female friends, eh?
Mm.
Okay, hata ikuwa not a female friend, but pia kuna yenye niliuza most of my female friends. I wana issue na age gap. For them, age gap is not an issue.
Yeah.
So, unajua mimi initially, nilikuwa, sikuwa nimezoea hizi vitu. So, alafu tena so unafika later, unaanza kuwa na, udem, chali yake yako 28, unaget? Udem mgine, chali yake yako at a certain age, jivu tu older.
60.
Sika, at first ilika maza shock manze,
uh-huh.
sikuwa najua what's happening.
Yeah.
Yeah. Pia at the same time in my mind, unajua mimi niko zile za like, nikiangalia yo age ya, alafu nijipicture at my age, yanze kuangalia demu nyako younger than me, yoni demu under 18. Sindio?
Yeah, true.
So nitaza kuangalia like, sezi katia demu nyako under 18.
Mm.
So for me, it took a long time to actually accept it. That at this age, women watataka someone who's older and mature. Yeah, compared to sisi.
The same way when you can be a story in a biological clock.
Mm-hmm.
You, for example, put yourself kwa shoes the demu nyako, the same age.
Uh-huh.
ukitaka kudate someone the same age as you, like sisi, by the time sisi tunakuwa serious na vitu kama marriage ama tuko financially stable na kitu kama hiyo, tutakuwa a bit older, like 30 something.
Yeah.
Yeye pia atakuwa exact same age.
Mm-hmm.
Meaning vitu kama kids and nini,
mm-hmm,
kutakuwa na some sort of issue. Because as they get older, it gets harder for them to get kids. But at a younger age, they can.
Yeah.
So unaona kuna vile pay uni an issue. So they might go for someone older,
mm-hmm,
who is more stable, more serious, and look for marriage and kama hizo, than sisi mwenye ni age mates wake.
Yeah, true.
Lakini sasa pia sisi tukifika hiyo 30s,
so basi
tunaanza ku date 20 years, ni square double standard.
But mimi siwezi. Personally mimi siwezi.
Hawezi?
Siwezi date. Mimi nikikuwa 30 siwezi date ndio mwenye ku 20. Cause mimi naangalia hivi.
Mm.
For those guys wenye wako hiyo 28, huh? First of all, mimi nikiwa kata demo 18 years size anaingia box within a week.
Uh-huh.
Easy peasy. Easy.
Umejitambua kwa na lugha.
Ah no, ni kweli tu within a week manze. Demo 18 year old manze.
Usione demo ni young ukajambia ni mjinga.
Bro.
Mimi
nakushow it's very easy.
Mm-hmm.
It's very easy. So,
mm,
for them, for some of them, mimi naona like wameshindwa kukatia them their age, guys their age, na get.
Mm.
Or guys their age wanna demand more from them. Unajua mwingine atataka tu
mimi.
Mimi nataka kwenda Santorini, nataka kwenda this, mm, place, nataka kwenda this place, how I demand more from those guys.
Mm.
But sasa kuna de, cause sasa kwa saa hizi na de mwenye ako let's say our age, si ndio?
Uh-huh.
Yanda kukuenda hiyo job,
mm,
ukuenda hiyo ukuwe stable and ukuwe everything, sindio? But at this point, hauko hivyo. So, na get. So, pia ule mse, maybe, dema nataka mse
mwenye. Kuna demands na
hiyo certain age. Kuna gari, ukuwe move out.
Mm.
Obviously, by that time, obviously, for a man, nafua ukuwe move out.
Nana, mse. Ukuwe
move, ash, bro.
Nafua Jesus anishi kwa nyumba baba
yake. Nafua ukuwe move out, there's no issue, there's no story hapo. Nafua ukuwe move out, eh?
Mm-hmm.
Ukuwe move out, ukuwe na gari, ukuwe na nyumba. No square tina, like, nice house,
mm-hmm,
mm-hmm, a spacious house, ndio?
Mm.
So now the demand nini?
So anaenda chini where the demands are a bit low.
Exactly, and it's easy to get how women. Na get? Exactly. So for me, manze mi, I don't think neza go that low. Maybe, kama niko 30, maybe the least neza go ni 5 years younger than me.
Eh, but 5 years, yo ni
20-something,
ndo nasema? So say minus 5 years, yo ni underage bado.
Exactly.
Yes, hiyo ndo kenye mimi niko nasema kutakuwa na hiyo gap jua. Hiyo time utakuwa a bit stable.
Mm.
According to kenye uode manataka.
Yeah.
So mtakuwa mna match.
Mm-hmm.
Kuliko mwenye mko same age,
mm-hmm,
30-30. Yeye anataka marriage, mimi nilikuwa nataka kuwa nikiwa 50. Unaona? As an example. Haitakuwa match.
Lakini sijali hata ule mse wa Safaricom. Sasa leo akikuwa that old.
Mm.
Yeah, alikuwa mzaki yao. Sio ni mindset ya rich people. Don't marry, Ali, man.
Uh-huh.
It's stressful for some of us. For some people, I'm not married. But anyway, so I don't mean to push at that time.
Mm-hmm.
Nilikuwa naongea na some people, some relatives of mine. Eh?
Mm-hmm.
So nikauliza their mom.
Mm.
Nikamuuliza, so me, hiyo ni time bado nilikuwa na try get used to it, ndio?
Mm.
Nikamuuliza, my cousins, unaweza kubali wa date someone who is like, says he at their age, wa date someone who is like 31 years.
Yeah.
Alisema, eh.
Hey.
I see, alisema, eh.
Hey.
Alisema, eh.
Hey. Hey.
So, so niko shocked, man. Hey. Okay, mbona. So, I can put your reasons why.
Mm.
And pia, obviously, ukipenda umependa, man. Ukipenda someone who is that old, good for you. Atuwezi, we can't judge.
Lakini, nuna kumbia, I think your mentality, ya. Yeah. Sponsor,
mm-hmm,
your title too, I think, to me is weshwa vibaya.
Mm-hmm.
The same way ulikuwa nakwambia, uwe mtu maybe yuko married. He's older, yes, he's
not married.
So, sikia kwenye nakwambia, kama yeye ni older, tuseme yako 35, and mm-hmm, a girl who is 25,
mm-hmm,
and he is not married, those two are dating, uwe ni her boyfriend, not a sponsor, if they are dating.
Okay.
So tumezoesha hiyo mindset ya sponsor ndo maana hata ukiona parent anakubali mtoto wake a date mtu wako older,
mm-hmm,
kwa akili yako wewe unafikiria sponsor, mm-hmm, ndo maana inakushock.
Okay.
Unaona?
Uh-huh.
Ndo naonanga hiyo iko ngi mentality poa juu tunaiangalia ni very shallow, tunaiangalia
okay.
Very shallow.
Okay. What if kuna wife?
Sasa hiyo ni a different case. Huo ni sponsor. Na huo ni wakulima. Huyo analima, si ndio? Analima tu na ni transaction.
Ni transaction. But unajua hata si transact.
Aje.
Everyone will transact.
Oh.
Okay, according to me, let me warn you. Everyone will transact.
Unamwambia ni
conversation na kuzi wangu juzi. Because wewe mimi nikipatia dem do, si ndio?
Uh-huh.
I love to smash. Mm-hmm. Na get any transaction,
si ndio?
Yako in your head uko like nataka kusmash you dem at the end of it, si ndio?
Mm-hmm.
Nampeleka lunch, number your stuff, viatu nini, so on and so on.
Uh-huh.
Alafu after kusmash, ume step.
Ilikuwa transaction.
Transaction still, una get?
Mm-hmm.
So kila mtu tu transact.